tutayogerere mbantu ebisiri komu mukwano bulo bya buntu embeera y'omukwano ebaddewo otende katonde kulira mutima kubeera fowa
beera wera mu maziga
empewo ngeze
beera wera n'ombika
yegwe munange
akwata g'omusuba wa
ne mpewo
ofuna ekinatasa
omukyala alikufumbira
enze
alikuwa amasanyu agatagambika
enze
alikuzalira
enze
baby omukyala alikufumbira
enze
alikuwa amasanyu agatagambika
enze
alikuzalira
enze
baby obwongo n'omutima byebirungamya amakulu byebyakusemba nebikuwanguza akalulu okwata nabulungi okwata ng'akacayompa oba akalirako omwana ogere
ogere nga bwenfumba
luwombo lwakati k'ekyennyanja n'ebbuga ebyensonyi ndibikola kuba gwe gwengaza ninakalosa k'omwana
wamponya galinzika malala ofute ne mama
omukyala alikufumbira
enze
alikuwa amasanyu agatagambika
enze
alikuzalira
enze
baby omukyala alikufumbira
enze
alikuwa amasanyu agatagambika
enze
alikuzalira
enze
baby
nebaza mukama oyo kaka kyousaba mukama hakikuwa namusaba omwami
nakumpa yegwe munange
nempewo funa ekinatasa
omukyala alikufumbira
enze
alikuwa amasanyu agatagambika
enze
alikuzalira
enze
baby omukyala alikufumbira
enze
alikuwa amasanyu agatagambika
enze
alikuzalira
enze
baby.